DutchMsafi.com.
Africa, 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 some to Mousi. I just come back to your phone now, Kia. I'm from a bitch classic. Don't do my grip, Jaffy, Jaffy. Semani ya jekwende jobu zureya Menena mkataba paporista mwajiriwa Semani ya jekwende jobu zureya Menena mkataba pomasofa mwajiriwa Zaviso mea zamara o mamareria Nisuku nimetega kuchinda jana Nisuku nimetega kuchinda Nisuku nimetega kuchinda jana
Duana pokea, shala na kupa wote Kila mwazini kipokea Nani kiludi kipaja Najikiri obwa kwa kodi na anda na mito baba Taka ni ombe msada
Semani ya jekwende jobu zureya Menena mkataba paporista mwajiriwa Semani ya jekwende jobu zureya Menena mkataba pomasofa mwajiriwa Saviso mea zamara o mama heria Nisupu nimetega kuchinda jana Nisuku nimetega kushinda jana Yatuku nimetega kushinda Kulipuweza siji kukua owe Kimcheza mchezo taja ni uwa mkoja Umesha tuika usige mtuwa owe Kisa memedu kema muwa mkoja Mapesa siji kukua oya Kipcheza mchezo taja ni uwa mkonya Umesha tuika usije tuwa oya Isa memedu tama uwa mkonya
Sipigika zote lika
Afrika Afrika, Afrika, sa mtu mwusi Ajikumbati hapa na ukia Afro mapishi klasiki Tutu mavi Javi, javi Kwa nispeks ya big boss ya rifai mwenka Akwa nispeks ya msuku kewa mashine Webo siya sani Roma kani za big bossi Nakupali sende fana miya chisa sini Record quality